kyo mbali umeni nipele kambali kila wakati uko nami umeni umeni nipele mbali umeni nipele kambali kila wakati uko nami umeni umeni nipele mbali
Thank you.